Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Gagnu kante to pogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jamnyal dam jangwal sakrabe hedibe leddi mali ndi na wawi latade goberdi runda afrique bangal la kebal ngal bila ki fe gazuji bondi kenya no woni ko dum humpitaade to sosi cb ton na wattu kortal la jeno balla do yigaaji leddi mali tama la mujigi ben tawangal li jidan bawi ben dawrudi tellaaji leddi mali lam ko be transo e hejabbe amiri en raison ngaji sappo e jeno mali to tondir hakkilaaji do ben huncangol do hore kabar mudum cakta yontere lumoji bamako di ben fa hande do bayra do goni somaji di anitidi so julabe holiti yo telaji bili de no do kambe kulle de hebirte jamarnde kay wotiki lamkobe di gon semme kabar jo amen hande betan alal bari sappo e jeddi lewru novembre 2021 bismillah sakram ila gorba o yo huncande hore darande yigaji leedi bangal hebgol golle e yiriwere kebe ben do non sofuri premier sugal kokala mayga wattu kawrtal do yigaji leedi mali ko ben talatare kenyan won ko dum fuddi ngal do kawrtal bamako do fa nderno de do kawrta pour wattu hitande 2005 yo ben huncande hore yigaji leedi ndi keddan nako haba berte hebani du fostango umar wegol e abdoulaye kasse
kanko premier ministre o o wi ko nayri bangal yigaji kanye wedi ndenagu hala mudun halte le dido batuji le majjun o wi mali waran yirwinde yigaaji kanye en dartude petron ngaji le nokko o yewtedu yalla hono kebe mali yen en kani fabirede le nokkule de fur docteur sogel kokala mayga premier ministre
en fundente ngaden yalla kulli itetede le leedi ni ala wawi latunade en sababu leedi men di yara yeso ko basal jam fanditi le leedi meden joni ndi dum fandini ndartugul din don nafagaaji
le dido batuji kanko lamido fedde no dirta INC o wi fa yirwere hebe le nokko wajib ko nayri bangal faabade yigaaji huncene hore sanne le majjo wi yimbe yottobe yigaaji le leedi ndi don kani faabede kedde mo kanko Aliou Diallo kanko lami fedde no dirta Idroma INC
elen jogi arsuku mawdo tawrede de kulle ana hani du mbaawen andude nafaka de do kulle gonde le leedi meden ko mawde itude sa nafa en le kany en nafaka nangi du si en baabi andude en baabi hebu nafa majjum ana baabi sabi binde leedi meden di laato leedi arandeeri den don kulle en baabi laata du leedi arandeeri attudi sotude din don nafakaaji ele e tuba kubbe
o wadi noddango fewde laamu ko be du tinno paabo ko nayri bangal kebe le yigaaji le leedi malindi
sakrabe tutu hakle mo du kawar jam bangal bem am facebook and twitter formen barka na wondi egudi sere sede iwde le sahal leedindi kambe habtibe leedi france cakte yonterde toti kanti salite le lamu kidal larmi mali ndena dum wadi yeso officiel hebe leedi mali kanya leedi france kedana ko moore wagol hebe nen du fostango ousmane yalibuli
soldat si en france ke dinobe le d'accord de tesalite handi le kanyan dum holita le communiquer goto etat major france wartir gol d'accord de e juude larmi mali wadi sappo etati le novembre ndo golleji mudu ngadi do e madaraji soldat si e mali kanya e minisma wonno ko kanan ko leedi france kultivide e beedi wiridu wartirgol d'accordé ndé e juudé l'armée mali wadi tiagal ikitingoji e hokkindirgol hakkilaji hakkunde militaire e mali e l'armée france faanda mudun fa be njottobe lende d'accordé tesalita kebandaro kabbo fa gasa e kulbinaaji jaddinkobe micintinde wiide wartirgol d'accordé tesalita ndé e juudé l'armée mali wadi tiagal konde kidal ndé du wartira e juudé mabbe di madaraji ngadi tiagal ko l'armée france ami anya dilude li sahengel france ani udude d'accord de mudo wonde tumbutu dendu wartirete e juude l'armée mali
amir en raison ngaji sappo jene mali e lam kobe transition be jidi cakte yonterande totondral haklaaji mabbe na yoy nonno do faaba lam kobe taw bel lamuji tawangal di bel hebagul dabare tialaji leedindi ko waawi latade darande be do amir en hono jogoraade ka do imadara ko don ko hebano do fotango umar wagol abdoulaye kasse
kanko jaji hamma sango andan do kabaru fina tawa o wi darnde amiri en kanye yimbe le hala nani en le kiri duji di ana mawni sanne hala ji mabbe an kettine e mbayi tuugede dum
nokku fuudo laamu wala keba andude kambe gontum horundu hollata en kambe goni kaalo e inde laamu kambe buri battade jama o du ka hawrka yide be so haade mabbe tan heeta ana haani ko tabe be dintine be gulide no tawre ana gasirta
andam be kabar ne dako kollitir tuugade be do yimbeele an nafa sanne sabde yimbeele be futata hakkilaji muudo ana le hen an kettinobe du Boubacar Boukoum
mi milali andambe finatawana nyamakala en baba tabede wonko mbawi wadde e ley wartirgol jam e ley leydi meɗen ndi ka hunde fof ko anin en wadde ana hani ko tawi ɓattoɗen ɓe haqqille mabɓe ƴeewe ɓame du saabi laamu en fof e mbi hande ko o warta cuuɗi tawi hoɓe fof kañum laamoto hoore muɗum nen ana hani ko tawi laamunkoɓe ɓattoɓe so kamɓe ɓe ɓattaka fof atan laamaɓe jaati jaati ɓattata ko laamu o sanne nena ɗum woɗata
farde ɓeɗo amiri en kañe yimɓele inde andite en koyɗe muɗen wattede eno jam e deƴere hani hutirde leydi meɗen ndi fa hande ndenaka heɓaka lewudde leydi ndi honno yiɗirano wakkati fuu civil en mbarete toon yimɓele jo hen kaɓorde ɓe andanaka fuu ko gonni wakkatiji
leylumoji bamako ɗi mensomaji ɗi anni tiɗi fa hande nebam ñebbe pomme de terre maaro mbiyen fuf cuguji mum en ɓeydi tiɗude ana wara jonte jogaji hande cakuru condi alkama ngabbi fa uñaji nayyi e temedde ɗiɗi tawene uñaji tati e mbiyen temedde tati ɗum wonno hunde sawbinde mutere golle moƴƴinoɓe buuru wattu muɗum mamadou ali algadi leyda wonko heɓani keɗɗan fostama ousmane ñal buli ablakas
min tampi ɗum wonno ko yimɓe yogaɓe somotoɓe ɓe min kawri leylumo medina koura ko kolliti wiide ɓe fuu ɓe ndewri wiide o kabaru ana wimbini tiɗa la ngureji ɗi ana kani heɓɓenede jogala ko yaawi
hunde fuu tiiɗi voilà fuu nomi andinomin gol maaro tew fewi tigaji coggu muɗum ɓeydiki arande kilo goto sikoro ɓuuɗi capanɗe jeenayi min cotta beeta ko o temedere e noogue woni ko cuumi sikoro kilo goto min ngala kalis mbiɗen jogui sukaɓe fa heewi kule ɗe ana kani ɓuytade sona ɗum min tampiɗe arande arande mali koyɗe tati yimɓe ñamanno ñalawma goto fuu ɗum waltike fa laaɓi ha koyne joi en dumaji ɗe ana tampi hande mbiɗen tampi fa kadi
tampere
hedde julaɓe kañe en du ana metta ɓe kollitiwide kamɓe jaate ɓe jiiɗi ɓuudede tiɗallaji ɗi somotoɓe jogui ɗi ka walla koɓe mbawi goɗɗon saabi kamɓe jaate ɓe keɓata kulle ɗe no yafiri
cakuru wotunu joni joni fa ujunaji joyyi e temedde nayyi ɗum saabi so joni kilo goto fuu mbiɗa sotta ɗum ɓuuɗi temedere e nogayi sona ɗum yaltata farani ko watte buudu ko jiɗa ko hande cakuru muɗum fa ujunaji nayyi e temedde tati neban arande arande ujunaji ɗiɗi e temedde jiɗɗi woni ko sotte ɗum e bidon 20 litre hande hande yettuki fa ujunaji nayyi mbiɗa miɗa ɗu ɗum tan law coronavirus o kañum saabi mbinde saabi usine nayyi fa kewi muti gollude
meccidinde wiide hitande hikkande guese kewɗe kuɓɓa ley nokkuji demal watte sanne ɗe rafi ndenago wodi e muɗum
yalla ɓuytude ɗiɗo mbiyanno cogguji ɗiɗo somaji ɗi gouvernement o huncani hoore mbiyan ɓuytugol fande capanɗe joyyi ley temedere cogguji usuruji ɗiɗo mbiyan ñamduji yogaji hono mbiyan maaro uñaji temedde tati tonniji muɗum kañe sikoro uñaji capanɗe jeegom tonniji muɗum e nebam uñaji capanɗe tati tonniji muɗum ndenno kaliso ana wara milliardji sappo e jitti sifa saabi dakam o jogui e nafakaji goɗɗi mawɓe e sukaɓe fof na jiɗi sanne buyagi donc en ñamduji holti wiide yo ɓinguel jalo kewɗo vitamine c ndenno e guel laaɓo ñawuji hono diabete et tension anima yettata wonko heɓani en keɗɗan ousmane fastan ousmane ñal buli e sita sidi ɓe
sini yimɓe yogaɓe ana ñama ɗum saabe nafa mun yogaɓe ana ñama buyaki no keɓiri fo jiɓodide e lamɗam e dandi e majingaji o golle sukaɓe fo ɓuuri wadde ɗum
min mbiɗa ƴakka buyaki joyima jeegon leñol ma samoji mi waɗa ɗum jus mi yara saabu dena ɗum badde lekki ko moƴƴi sanne e cellal tommonde min guel samoji somiɗa ñama ɗum mi jiiɓan ɗum e neban ka e mangine minde somiɗa ñamaɗa samoji mine waɗa hen fey dandi samoji ñamgon buyaki ana moƴƴi e cellal tommonde sanne
ñamude buyaki nafa won e muɗum dogotoro en kolliti wiide eɗen wawi ittude kulle kewɗe torroje ko won ley calɗi keɗe ko professeur Akouri Ag Iknan holliti wiide
buyaki ana jogui nafa mawɗo ley cellal bani adama saabu dena o won vitamine c o vitamine ana jogui darorga manggan le cellal tommonte saabu dena ñamgon buyaki ana hokka tommonte semme e cellal so an ñama ɗum ndu a tawan reeduma yorta ɗum haaɓa ñawdu wiyetede cancer o homo fo an han ñamde ɗum wala mawɗo wala suko le wakkati fo
fuu e tawede dowtoro en kollitiwide ñamgol buyaki ƴaɓɓitigol ana wawi wadde ñawuji goɗɗi
banggal kabaruji coronavirus iwde keña warde hannde ardiɓe cellal holti wiide ñawɓe capantato e jetɗon ɓeydiki hen noga e jetton samtanama goto kay iwi hen ndenno so adata fof habruntitama wakkati joni o nden ñawɓeɓe yo uñaji sappo e jeegomo e capanɗe temeɗe jeɗɗo e sappo e jeegomo ana e mabɓe camtanaɓe uñaji sappo e nayo e temeɗe jetto capanɗe jetto e jeɗɗo kamɓe iwɓeɓe yo temeɗe joyi e capanɗe jetto e jeenayo banggal yewtere meɗe acte covid wonko Aissata Diarra heɓani en keɗɗan fasitan ko Oumar Begalo
tam cukalel keccel ana wawi pikkede pikkil ñaw coronavirus ndina ɗiɗo landi kanko dogotoro noddirteɗo docteur Issa Benzakour laamiɗo suudu dogotoro to Siguto o warta jaabade
allo docteur
soni a waɗi pikkil ñaw coronavirus o ene wawi natade torra do gora ko neɗɗona wala fuk me wawi haalde e o lamdi le wakkat o sabdina fa handen i madrasa ana wondi e waɗede nde paale adna ɗo fuu ƴewtunde ma pikiri moƴƴinirte kaynoon hani waɗirede ɗi golleji ana wawi yaade fa duuɓi joyyi yaade duuɓi jeegon soma antita torraji ko ɗum wawi waddude ɓingil adama honono ñaw o ndu wawi hewtirde jaam o fue hono ñaw on wawi sorrede fa handen nde docteureji amen mawɗe ɗe kadi laboratoire amen ɗe paale adna ɗo fuu ana wondi wadde immadrage an ƴewta pikkirina wondire fa handen
allo dogotoro min ka cukle keccel ana hani pikkade pikkiri ñaw coronavirus ona sakiki an debbo e ley ko andumi seeɗa ko e ley ko min dartata ko du cukle keccel kay hana pikkade pikkiri ñaw coronavirus o tafo allo dogotoro min ka pikkiri ñaw coronavirus o so neɗɗo waɗi ɗum ana wawi waɗande ɗum torraji goɗɗi kasenna e ley andal angal kay torra goɗɗo fuu wala hen ka holno andirɗa an jatini safare fuu ne neɗɗo yogaɓe mbi so pikkiki ɗum fuu iɗon guila ɗum yogaɓe mbi ana waɗa ɗum nawalla yogaɓe mbi ana mata kulle goɗɗe kasi wono yidde tudde en komin ɓuuri wajade yimɓe fuu saɗa pikko ñaw coronavirus o pikkiri muɗum nde tilɗa fuu a muñan jonte ɗiɗi na jonte tati so keeɓa pikkade pikkiri wondi kasi
tama ɓorude paɗɗe neɗɗo mo ñaw coronavirus woni e muɗum na wawi latade sababu raɓodiral covid-19 ɗattol raɓodiral kay jo goto banggal hendu hunkuma kine so jomum ɗojjima ɗilli ma dum wattu mo jomu sefoto kamar ɗum hultama wiide woɗɗodirde hakke métre goto ɓonude masque so ni neɗɗo anni mamde hunde tawa wala masque farati moɗo woni hen
docteur Benzakour a jarama sanne dow jabade ɗiɗo landi min jowtu on sanne heɗade heeƴo jamen tinnoɗon ndewon ɗati mbiyaɗi yello ɗon ndena koye moɗo e ñaw coronavirus
Sijo Tamani do Faba Muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
kabaruji région aji amen ɗi sakiraɓe andon wiide to kaytun hultama wiide banggal huncangol hoore keeri leyɗe ɓiliɗe e maayo sénégal lollirde nde satti mbiyen imu fuɗɗi ñande talatare nde to bakkel leydi sénégal hawruɓe e battu o goni mbiyen temmed ɗiɗo heƴaɓe leyɗe guinée mali mauritani e sénégal fedde maire en guelle mbiyen gonɗo dande maayo sénégal landini ngal ɗo kawrtal funɗugal yesso ministre leydi mali kominiɗo hagitere laamu to banama toon holtama wiide imma dara fesogol ñaw covid-19 fuɗɗi ñande alaa sappo ina e lewru novembre pasi tawiɓe na mbara temedere capanɗe nowa yimɓe ɓe duuɓe mum en na fuɗɗa duuɓi nabbu fuɗɗa sappo e jetti ngabbude yo mbiyan imma dara yo mbiyan ɗum fuɗɗan iwde sappo e nayyi yaade noga e joyi lewru novembre ɗum woni kabartal ngal landini woni mbiyan leydi chine en timinan kabaruji ɗi to bafulaɓe toon ɗo holita wiide gabbu murtiɗo na jokkiti wadde bonandaji jamma altinere nde ndu naati hakkude nayyi to barboto toon kambari ɗum améri gendidi ndimɓe dardi laamukoɓeɓe jamira donsonkoɓe mbara oɗo daaba tampinɗo sanne ɗum noon donson ɓen donnoɓe lanaji kañe lumboɓeɓe itoɓe jarendi ɓe kay darni golle mum en tafe batte fande bonanda ɓen oɗo daaba o sagiraɓe ɗum timita kabaruji amen hannde mbittino tawa na mbawi sade fof fumpitade dow bembal amen 3W sjoutamani.org ma ɗum noddon wiyamo 37 321 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin